Mvonneto so insia akwatafo enan no samre no na emerima enan bi akotena samaria kro no abobwa no a na wonum ye akwatafo wonum ka kire won se na den ti na wo se tena ha na ewuo wa mayenko siriafo no asrafo no ho na enko srabiane ni na bra no wonum ko siriafo no ho no wonum enan ase anyigie no a chain a nipper and pimp him into Syria for a slap one, you throw ye. Until one way a solid jar, ye be bia janicoy. And the aquatavono, ye could do honu, ye who so be any ho, no mum, a diane, and eh, one more yadanqua, ne sissy hoqua. To one muka say, eh, and nedia, eh, dacassian ye, a diane, ya no bianche. And temptem pan, one muko, is that for him ho? Yako bo na manie nyina ententem pa aduane ensuo ene bibia yakosisa ebeton no wo kro no aboboa no onyankopon wo ekwan ahoro bebre so a boa ne nkrofo na ba bia kwan ni kra no ho ene yankopon so ne kwan eda na onyankopon na kwan de e sronko kra eche yen nipa de yadwene enam sentino e wo se ye di awire hye mu nyina hye onyankopon mu